They call me T Brown. Kalila Potential. Suona potential. Kaoneka kamungeli. Takaziva enze wa museve na wakaendo mutenga. Takaziva enze wa museve na wakaendo mutenga. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Wenzo funa love. Kakubaza mdima wake onse. Kama kamba sorry bari ndiwe walu vya nya. Kakuuza ni kuponda umameka. Kakalila iwe umaseka. Eka. Kakaenda uzazala weka. Apa kazi fuza ati wae chalo chili so. Mtu weo konda saku konda back. Kalilila tension love. Futi suwo na kavani kake. Somebody stay watching iwe kuti ukasie. Just be a gentleman boy.
Just be a gentleman boy.
Suona potential. Kaoneka kamungeli. Takaziva enze wa museve na wakaendo mutenga. Takaziva enze wa museve na wakaendo mutenga. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. What a beauty so really say we call you never regret when she's gone. Be like Solomon in my Bible. Bazambiga vena boy my recycle. Beauty say wanna bajani zika enda vena batenga. Don't be too playful boy.
No 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 no.
Suona ayo ni mabalo mulungu anakupaza. Muzunge munje akuwashila akupikil. And she loves you, respects you. Kodisu wana chipazu waichi ulinacho iwewe.
Kodisu wana chipazu waichi ulinacho iwewe.
Suona potential. Kaoneka kamungeli. Takaziva enze wa museve na wakaendo mutenga. Takaziva enze wa museve na wakaendo mutenga.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na.
Download it for mylovezedmusic.com.